Yesi yankutte bannange nyetya nnyo olw'obulamu okuba obumpi buno okufa singombo nti erikoma nti erimala n'ediba weewaawo okutulekera emitima egimenyese oba giyita entiisa naye tekusobola twerabiza omukwano gwa bannaffe omwawufu buli kadde waliyo ab'enganda n'emikwano abatulekera ensi eno obwamulekwa n'enfuzi olwo ne bibuna ensi eno obwannamwandu n'obwassemwandu nabyo ne byenfuga ensi eno olwo abasigadde ku nsi bwe batyo ne basigala ddayo terukomyawo ne mu bannaddiini lwekiriisa bapapa ne babishopu bamasheeki ne bapasita bapulezidenti b'amawanga bonna omwo bakabaka b'amawanga bonna omwo abagagga n'abaavu fenna omwo abato n'abakulu fenna omwo abayimbi ne bannakatemba fenna lutuwalula abasomesa eggwanga fenna lutuwalula abayivu n'abakenkufu bonna lubatwala ab'obuwangwa n'ennono nabo lubalidde olaba n'abasawo b'eggwanga nabo lubanoonya tetwabba twandishizizaayo twandishizizza kye kyava okusinga okwolomanga bwe tuti bannabyabufuzi ne bannamagye olaba nabo terubataliza nange ennyonga alejja ku nsi mmanyindiko kawunguko wo abange kitalo ono yesse kiriba kyattaka awatali kyambala wo abange kitalo ono yesse kiriba kyattaka awatali kyambala kino kyatugwira buli kitonde ekirina obulamu ku nsi kirina okuliwa naye munnyambanga obwana bwange ne mutabulangiranga byakulya n'ekirala kye ndabye mu nsi ab'enganda mbako byemu byange byendireka biriba by'abaana bange kussa ne banaabakuuma waka ab'emikwano n'enganda mbaagalako buwabuzi bwe mbanga mmaze okuzaawa ate mmwe abaana bange wadde emyaka gikyali mito bwe mbanga sibatuusizza entanda yammwe gibateeredde ku ntambi bino omuli birowoozaako bwe muliba mukuze musonyiwe nga babakola obubi mubanga bazira ab'emitima emisaasizi ate nga beesigwa mmanyi mulyogerwako bingi bye mutakoze ebyanjwanjwa naye temulumwanga kasita mubanga temubikoze mwegenderezenga eŋŋambo ebitamiiza n'emikwano emikyamu obuwulize bubenga bwammwe mubanga bagumiikiriza olwo emikisa gy'abajjajjammwe gibawondere ebyo bye byange munabire sebayiga mukombagambi kambugugoli taata kosa n'emikwano emirala mundabira nnyo ne besirabye ebyo bye byange siwudde.